ng'abamegganyi 20 be baakayitawo okwesogga omutendera ogwokusatu ogwa programu entanda ya Buganda Nantaggwa Bwomi era bannaabwe 10 bo bawandukiddemu ku mutendera ogwokubiri. Sabiti ejjo omutendera ogwokubiri gukomekerezebwa mu butongole olwo omutendera ogwokusatu gutandike. Olumeggano olubaddewo mu kiro ekikeseza leero luwanguddwa mu Nakyaddondo Mukuuza Julius Edirente afunye obugoba 19 n'addirwa munnamawokota mu siiti wa Ben Kitto yeddira obutiko akutte kyakubiri n'obugoba 12 era bombiri bayiseewo okwesogga omutendera oguddako ogwokusatu. Munnagomba Kikabi Abdul yeddira emmamba awandukiddemu awafunye obugoba 11. Embeera bw'eti bwebadde nga bameggana n'ebibuuzo
nti obulwadde obuleeta obutolobojjo ku mubiri naddala mu bwenyi bw'omuntu bwe buliwa
namusuna
mukoza
nsaba kutereeza oyo aba alwadde mbalabi
mukoza
aba mulangira
musiitwa
kawompuliso
kawaali
n'ekisembayo kikabo kigamba nti
esebo
lwaki amannya mangi agaweebwa kaabuyonjo getololera kw'owekitiibwa Stanislas Mugwanya
oyo yekatikkire yakubiriza ennyo abantu okusima kaabuyonjo.
Okay. Next edit.
Abameganyi abalabira mu nsiki ku bbalaza sabiiti ejja kwe kuli Munnabuddo Ssenyomo Fred yeddira ekinyomo, Munnakyaddondo Kasagga Robert ow'Empologoma ne Munnakyaggwe Lubuulwa Musa ow'Empeewo. Programu entanda ya Buganda yakomekerezebwa mu Lubiri e Mmengo mu nkuuka ya Kyabbasa ey'omwaka guno enaku z'omwezi wa 3 mulimu December era ewagiddwa kampuni y'essimu gagadde ya MTN Uganda. Abavujiriza bakulu essomero lya Timuna Schools e Luwero, Samuna n'abalala.